la kudala mina ngkula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangivuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba
I never knew my dad kumbula ngisasemncane bengitshena ukuthi uye lona Elele boxing me Manje ngithwela amajoka Ngithwela amacala Ngithwela amajoka Engawashiye uwa Yabona lento yesibongo sami Ingivalele into zami Yabona lento yesibongo sami Ingimoshele into zami
Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
Ay, it's a lot though We duck in the thugs and the cops yo Ay, where did I go? Wrong, cause I'm tryna do it right, yo. Damn, I miss my dog. Ayy, we were just hustling, getting to the right. Damn, I miss my dog. Ayy, it's kinda sad I can't bring him back.
Kuningi futhi anciphi kuyanda Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa Abadala bayalwa ingane siyela imali Abaphansi abasinikezi namandla Amanzi amnyama sangizungeza Khuluma dlozi lami uyazi ngiyezwa Ngizizwa ngingedwa bangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngkula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangivuna Yonke le mithwali siyangidlula Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
Yeah I accept amaraza I've been city sezuntach Bensano ringa no tipa ni mkalela ngonan tate Cause zanga ndakalela ukuba kisele ndlela nzima kanje Abantu bazunganya na mhlanje ngengoms bavuke bakunqatshe Yo Ayiboba tembo vaya nabo Ngathi basebenza kwa afbop xa besebe plan ingcwaba lakho Suba excited ukuba besithi lona nyaka wakho Kaloku amagqwirha engomama abadala but ngalana silala nawo Mama wami yaguga nokhazini ufuna ukoluka Ikhaya lifuna umiswa and nami ndifuna ukuphucuka Thixo sithethile aba ngixelela sekuzolunga ningandiyekeleli bomaduna
Kusukela kudala mina ngkudla Ukuhlala emzini yabantu akukholula Noma ngihlukumezeka bengithula Ngoba kube bekhuluma bebezongisusa Nenkinga encane vele ibe yiphutha Bengize ngicabange nempilo kuyisusa Nomama wami wangishiya ngisemncane Kodwa Jehova bonga leli thuba Kuningi kuningi kodwa leli talente lenza kube lula Noma ngaba mnyama Kodwa mina ngeke ngibheke emuva
Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba